Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi short waves mu Burundi kuri metero 19 na metero 22, mu Rwanda ni kuri FM 104.3. Ni mutubabare, ariko muri iki gihe hari abatabasha kutwumva neza, hari ku kibazo kirazwi barimo kugisuzuma. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenie Mukankusi, ndabaramukije mwese kandi bahaye ikaze kuri radio yanyu. Uyu ni umwanya w'ikiganiro muri Isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu kuri isaha. Uyu munsi rero turabaganirira ku byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere n'uburyo bwo kuboneza imbyaro. Mugume hafi ya radio yanyu, ikiganiro kitabacika muri Isanga.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala, Uganda.
Ngiye ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nchote z'Ijwi rya Amerika ntongere mbaye ikaze mu kiganiro muri Isanga cyo kuwa gatatu, nkuko nabivuze cyerekeye amagara y'abantu, ubuzima, aho dufatanyiriza hamwe kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero turaza kuvuga ku bijyanye n'akamaro ko kumenya imyororokere, imyanya y'imyororokere no kuboneza urubyaro. Ishami rya ONU ryita ku buzima WMS rivuga ko abagore miliyoni 241 cyangwa se abantu b'igitsina gore bafite imyaka y'uburumbuke bo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bashaka kwirinda gusama badakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro bugezweho. Abatumirwa muri iki kiganiro ni Bwana Elfaz Karamage na Bwana Joeli Serucaca, ariko turaza gushaka Joeli Mukanya, ntabwo araboneka kuri telefone. Nkuko mwabyumvise, telefone zatangiye zitameze neza, ariko dufite Bwana Elfaz ku murongo wa telefone. Baraza rero kutuganira ku byerekeranye n'ubuzima bwa cyangwa se akamaro ko kumenya ubuzima bw'imyororokere no kuboneza urubyaro nk'uko nari mbivuze. Badukurikiye rero bakunze Ijwi rya Amerika, mukomeze kutwihanganira batatwumva kuri FM 104.3, mujye kutwumvira ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Aho mu Burundi namwe mukomeze mudukurikire ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22. Dushimire abamaze kuduha nomero zanyu ku murongo ku rubuga rwa Facebook, hanyuma abandi namwe mutaraziduha ubwo turazitegereje. Ikaze mwese. Umurongo wa telefone wa WhatsApp mwifashisha ni kubanza akamenyetso ko guteranya 1202 41 99 31. Reka rero twakire umutumirwa wacu wa mbere, Bwana Elfaz Karamage, uraho neza, urakomeye.
Naho
ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Mu
gihe tugitegereje na mugenzi wawe kugira ngo muze kungurana ibitekerezo, mudusobanura ku byerekeranye n'akamaro ko kumenya ubuzima bw'imyororokere ndetse no kuboneza urubyaro, nagira ngo ubwo tube dutangiranye nawe mu kanya n'ibidukundira. Ubwo Joeli Serucaca nawe haraza kuza mukomeze gufatanya mu kiganiro, ariko mu gutangira reka mbanze mbwire abatwumva ko muri mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, hanyuma mutangire mudusobanurira musobanura gute ubuzima bw'imyororokere.
Ubuzima bw'imyororokere ni
ni programu nini igenda nye na gahunda yokororoka kwa muntu igizwe na nzo zitandukanye na nini na components zitandukanye harimo ingingo y'umutsirubuga niho cyane cyane irimo kuboneza urubyaro akabamo n'ubuzima bw'imyororokere kubangavu n'ingimbi cyangwa se abo dukunda kwita abadoreso hazamo kompetensi zitandukanye harimo ibyo kwipimisha inda kubyarira kwa muganga kwipimisha nyuma yo kubyara harimo ihohoterwa rishingiye ku cyangwa se DBU ta DBV ihohoterwa rishingiye ku gitsina harimo indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina harimo na HIV harimo n'izo nyinshi zigera kuri 14 ariko uyu munsi ndagira ngo twimane cyane ku bijyanye no kubona urubyaro n'ubuzima bw'imyororokere ku rubyiruko kuko ibyo dushinzwe cyane cyane ahangaha muri RBC
yego rwose ibyo muvuze gahunda ni ndende ariko ntitwabivuga mu kiganiro cy'isaha imwe gusa ngo tube tubirangije kandi tugomba no guha umwanya abakunzi b'ijwi rya Amerika bagasobanuza reka tuze kwibanda rero kuri ubwo buzima bw'imyororokere nyine tureba no kuboneza urubyaro hanyuma icyo kibazo kinakomeye cyane kijyana n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina na cyubwo tuzagishakira umwanya ndetse n'ibyo bindi mukora muri iyo gahunda yo kurwanya ibyerekeranye n'inda zitateganyijwe cyangwa se n'uburyo abantu bashobora gufasha imiryango kuboneza urubyaro ye nibande bigishwa rero ibyerekeye ubuzima bw'imyororokere
bo muri rusange abantu bigishwa ubuzima bw'imyororokere cyane cyane hano muri ibyo n'abantu bose ariko cyane cyane hano icyo twigishe cyane nko muri porogaramu y'urubyiruko cyangwa se abangavu n'ingimbi kubera bano bana batoya bari hagati yenda y'imyaka icumi cyangwa se imyaka cumi n'icyenda abo twita abangavu n'imyaka cumi n'umunani bakiri batoya ariko tuno nibanda n'ibijyanye no kuboneza urubyaro ko imbyaro umuntu yabyaye cyangwa se umubare w'umuntu abyaye ufitanye isano n'iterambere ryiwe so tubishyiraho imbaraga cyane no kugira ngo umuryango ubashe kuzaba umuntu azabashe kugira umuryango abasha kwitaho ndetse n'igihugu kibasha kwitaho niyo mpamvu twibanda ku buzima bw'imyororokere kugira ngo abantu abazi uko ateye azabashe kwibaruka abazashobora kurera ndetse iyo muri gahunda yo kuboneza urubyaro waboneje urubyaro cyangwa se watangiye ufite amakuru ahagije ubasha kumenya nzabyara ryari ukiha gahunda ukiga ugakora kugira ngo uziteze imbere
yego ye unyemereye gato reka tubanze twakire undi mutumirwa wacu mugenzi wawe Joel Serucaca nawe arabonetse ku murongo wa telefone Joel wiriwe neza yego ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane
aho hantu se ko numva hari imodoka cyangwa urusaku inyuma mwajya ahantu hitaruye ku buryo twabasha kuvugana neza mva bari rebanza mbafatiranye
mu modoka
none ko numva hari uze mu rusaku rw'inshi serana
urumva ari rwinshi cyane
ntabwo bikabije ariko turimo kumva abantu inyuma yawe biragufata nk'igihe kingana iki kugira ngo ugere aho ujya
biramfata nk'iminota 40
iminota 40 ikiganiro cyaba kiri hafi kurangira ubwo aho twumva tutumvikana
mwamfashe mwambaza iby'ingenzi nkabibabwira vuba
reka ubwo noneho wari wumvise gatoya twatangiye utari waza ariko wari wumvise gatoya ko turimo kuvuga ku buzima bw'imyororokere ndetse no kuboneza urubyaro Elifaza yari amaze kutubwira abigishwa ibyo by'ubuzima bw'imyororokere tubwiye gahunda cyangwa se uko ibikubiye muri iyo gahunda y'ubuzima bw'imyororokere ndagira ngo wowe utubwire yaratubwiye ko higishwa abana bafite hagati y'imyaka icumi cyangwa se ingimbi n'abangavu hagati y'imyaka icumi na cumi n'icyenda hari ubwo ni uburyo bwo gutegura urubyiruko hakiri kare ngo bamenye neza ubuzima bw'imyororokere bibafasha iki bibafasha gute abo bana
abo bana ni ukubigisha ikindi nuko hajyaho icyo bita youth corner aho babaganiriza mu buryo bw'umwihariko ikindi gushyira muri gahunda ya Minisiteri y'Uburezi curriculum cyangwa se imfashanyigisho kugira ngo babashe ku kubigisha bakiri batoya ikindi dukora ni gukangurira ababyeyi kugira ngo batinyuke kuganiriza abana bakiri batoya kandi mu kigero cyabo kugira ngo babashe kubaha amakuru ku buzima bw'imyororokere.
Niko se Joel, hari abavuga ngo urubyiruko ntirukwiye kwigishwa ibyerekeranye no kuboneza urubyaro cyangwa se ubuzima bw'imyororokere ngo umuntu aba bashoye mu busambanyi, abo ngabo mwababwira iki?
Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo kuko niyo utababwira abandi bababwira bababeshya. Niyo mpamvu tugomba kubabwira hakiri kare, bakitegura hakiri kare, bakamenya ubuzima bwabo, bagafata niba bagiye kugira imibonano mpuzabitsina bakabikora bazi icyo bakora, barahawe amakuru ku gihe. Kuvuga ngo bigishijwe nicyo gituma bakora imibonano mpuzabitsina aho bihuriye.
None iyo muvuganye n'urubyiruko, abo bangavu n'ingimbi bababwira iki? Muvuze ko hari youth corner ahantu urubyiruko ruhurira rukabasha kungurana ibitekerezo cyangwa se rukabasha kwigishwa, bo babyakira gute?
Abenshi bavuga yuko ayo makuru batari bayazi, naho dushoboye kubahuza usanga bafite amatsiko yo kumenya, so ugasanga badashaka ko turekurana nabo. Bigaragara ko nta bumenyi bwinshi bafite.
Naho ababyeyi
ababyeyi kenshi duhura nabo
ndavugagoye
ababyeyi akenshi duhura nabo nabo tubigisha kuko bakeneye kuboneza urubyaro cyane ko nkanjye aricyo nshinzwe muri ya ifazi ni ushinzwe ubuzima bw'imyororokere mu rubyiruko.
Nashaka kubaza, ubwo ndamubaza noneho ifazi urubyiruko iyo iyo mubwiye ababyeyi tuvuge yego ushinzwe urubyiruko gusa, ariko iyo mubwiye ababyeyi muti dushaka ko abana baza bagasobanukirwa ku byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere, bo babyakira gute? Elifaz yado nakubazaga nti wowe n'ugushinzwe urubyiruko, ariko iyo muvuganye n'ababyeyi mushaka ko baboherereza abana cyangwa se mubakangurira ibyerekeranye n'imyororokere, babyakira gute mwebwe mubwiye muti tugiye kwigisha abana ibyerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere?
Iyo tubashije kugirana inama n'ababyeyi aho duhuriye tukabona ko tubana nabo, ubundi akenshi imyumvire yabo baba bafite baba bumva ko atari gahunda nziza, wenda yaba ari gahunda ishobora kuba yatuma abana babo bishora mu myitwarire itari myiza, ariko iyo tuganiriye tukabeka impamvu yabyo tukareba ko ari byiza bahindura imyumvire bakabyakira neza. Abenshi bavuga ko bafite impungenge bavuga ati izo gahunda ntizituma abana bacu bishora mu mibonano mpuzabitsina, ariko tubabwira yuko ni gahunda yo kugira ngo babashe kugira amakuru ya nyabo, akenshi baba bafite amakuru atari yo. Amakuru babona hirya no hino, urabona hari imbuga nkoranyambaga, interinete, bagenzi babo bashobora kubona amakuru atari yo, bamwe bakaba amakuru bagamije kugira ngo bakoreshe imibonano mpuzabitsina yabageza mu nda batifuje, ariko icyo gihe tukane n'ababyeyi tukabwira ibyiza byabyo babyakira neza, ndetse bakabumwe bakavuga bati tugiye kugerageza tubaganize n'ubwo wenda bigoye cyangwa se tujye tubohereza ku mavuriro.
Reka ndebe ko naha ijambo rya nyuma bwana Joeli. kiseru cyacu kugira ngo tukure kure tumva hakomeza kuzamo urusaku ruraza gutuma tabasha kumvikana neza kandi hari abantu batwumvira ku mirongo migufi cyane cyane abari mu Burundi muri makeya ni nkizihe nama mwaha ababyeyi cyane cyane ko mwebwe mwita ku babyeyi ba mu bijyanye no kwerekana ukuringaniza cyangwa se kuboneza urubyaro ni mutanga inama muri rusange mbere yuko tubare kuranga umugenzi
murakaze cyane inama twaha ababyeyi nuko batakumva yuko nta bumenyi bafite ku buzima bw'imyororokere ahubwo bagaha abana imibereho yabo cyangwa se experience yabo bakiri urubyiruko ibyo babona impande n'impande cyane ko dufite abana b'abangavu bagiye baterwa inda imburagihe bigatuma bareka amashuri bigatuma bahura n'ibibazo binyuranye birimo ndetse no kwangirika k'umubiri icyo bita fistile cyangwa se kujojoba bakabwira abana ubuzima bwabo ariko banabereka n'ubunararibonye bwabo bijyanye n'ababakikije ku buryo niba umwana agiye gukora imibonano mpuzabitsina akaba azi icyo agiye gukora atari ugutungurwa ndetse n'igihe yatunguwe akamenya uko yifata kuko muri ariya masaha hagati ya 48 na 72 arashobora gufashwa niba yakoze imibonano mpuzabitsina akaba yayikoranye wenda n'uwakeka yuko yanduye yaba kumufata ku gahato cyangwa ku bushake akajya kwa muganga bakaba bamufasha ikindi ni uko bafasha abana nanone kubarekura bakajya kuganira n'abaganga ku buryo bahabwa amakuru nyayo atari ya makuru bahabwa na bagenzi babo bakeneye kubashuka cyangwa se n'abashugadadi icyo ababyeyi bakigezeho numva byagabanya zanda zidateganijwe
murakoze cyane rwose reka bwo kubera ko ikiganiro ari ikiganiro cy'umwanya abakunzi b'ibihugu bya Amerika hari uwari udutegereje ku murongo wa telefone kamaze numva ikibazo yashakaga kubaza numva kiganisha ku bijyanye n'ababyeyi ubwo namuha umwanya ndaguha umwanya umusubize cyangwa se tukureke ugende reka twakire muhire uranyumva ye wiri urahagana he uri hehe
ndi mu Rwanda
ye uri mu Rwanda ikibazo cya wifuza kubaza kirajyana n'imyororokere ku rubyiruko cyangwa ni ku babyeyi ku buryo bwo kuringaniza imbyaro cyangwa kuboneza urubyaro yereka bwo ndumva ikibazo cyawe kijyana n'urubyiruko ibyo ari byose reka tureke bwana Joeli bwana Selchacha ndumva nabareka mukagenda ko urusaku ruri inyuma ntabwo rurimo gutuma twumvikana ndeka mbashimire cyane tuzaganira ubutaha ku buryo burambuye
murakoze cyane
iyi murakoze ye deka noneho nongere mpe muhire ijambo rye abaze neza yisanzuye inyuma hatarimo urusaku muhire subiramo ikibazo cyawe ku byerekeranye numva gushaka kubaza abahabwa abasobanurirwa cyangwa se abahugurwa imyaka baba bafite
imyaka ingahe umuntu aba akwiriye kugira ngo aboneze urubyaro nuko afite imyaka ingahe
kugira ngo uravuga ngo kugira ngo aboneze urubyaro ni umuntu ufite imyaka ingahe
yego
cyangwa uravuga uwigishwa ibyerekeranye no kuboneza urubyaro
nabyo byabaritse
yego
mbo kuboneza urubyaro bundi bireba abantu bafite imyaka 15 kugeza ku myaka 49 nabo bari mu myaka yo kororoka nibo kuboneza urubyaro bireba hanyuma kwigisha ubuzima bw'imyororokere byo urebye n'abantu bose ariko navuze ko ubu twibanda cyane ku rubyiruko kugira ngo turutegure turuheze amakuru bamenye ko bitwara kugira ngo batuzitwara wenda nawe byatuma ubuzima bwabo bwororoka bwangirika tuvuge nk'urugero wenda umwana agatwara inda atifuje cyangwa se umuntu akandura ubwandu bwa gakoko gatera sida n'izindi ndwara zishobora gutuma ubuzima bwe butagenda neza cyangwa se nk'uko jowe yavuze umuntu akabyara wenda umwana akiri mutoya akamyanyetara yakoreye imyibarukiro hanyuma akaba yakwangirika bityo bigatuma ubuzima bwe butagenda neza muri make no kugira ngo abashe kugira amakuru bagire uko bitwara bishingiye ku makuru bafite bategure ejo hazaza habo neza batagize ibizazane bahura nabyo
yego Muhire urasobanukiwe
urakoze cyane ndasobanukiwe kandi urakoze
urakoze nawe wakoze kudutega amatwi twakire na metode wiriwe
ndashima
urahagana hehe
ndi mu Burundi aho bita Gitega ku ngwa mukuru wa politiki
yego mwiriwe neza rero
turashima
nuka ikibazo cyawe
nagomba mbaze cyo kibaza ngira ngo sinzi ko mu Kinyarwanda bavuga imirano kuboneza urubyaro sinzi neza ko mu Kirundi boba bavuga jite kari kugabanya ibyaro cyangwa sidacumva neza ariko ndafise ikibazo ngomba gushikiriza
kuno kubyara tuvuge kubyara ku rugero kubasha kubyara aho abana ushoboye kurera nabi bana igihugu gishoboye kurera ikomeza ibaze ikibazo ubwo baragusobanurira
okay ikibazo cyanjye rero ni iki cyiste barazanye uburyo bushobora gushiraho uko umuntu ashobora kubyara igihe abishakiye cyiste ashobora gusamira ko imbanyi igihe abishakiye iyo ari nk'umufasoni yabyumvikanye n'umugabo ashobora kuvuga bati reka cyiste tubyara umwana igihe kiriki n'iki rero jewe navuga ko birashobora gusha ugasanga urwaruka abajene siritu nk'abakobwa akavuga ati kugira ngo aje mu bintu azi byo kuryohera umubiri reka ngenda ngoreshe bujya buryo hama ngenda kora ibyo nishakiye nabwiwe abajene benshi usanga batinya ibintu byinda ugasanga nta kindi kintu batinya ugasanga batinya kubyara gusa eske buba barashizeho uburyo buvuga buti kugira ngo umwana cyangwa umuntu amaze kugera mu rugero rw'imyaka 15 ko numvise bavuga ko yemerewe kuronka just ubwo buryo baba muhabisunze iki baravye iki uwo muntu yabafise imyaka 15 dufate basi umuntu wese w'umujene iyo batubatse cyangwa umuntu atubatse nyine adafise umuryango nicyo kibazo cyanjye
Bwana Elifaz ni musubirize metode
arashaka kuvuga ko twaravuga agira ati abajene batinya cyane cyane wenda ngo ni nk'abakobwa batinya inda
kurusha batinya indwara n'ibindi
tukaba twashyizeho uburyo butuma wenda batatwita ikindi mbaze ikibazo cyiwe nabashije kumwumva neza ariko mbo navuze yuko abemera kuboneza urubyaro ni hagati y'imyaka 15 kugeza kuri 49 none abantu bose nuvuga ngo niba bari muri ubushakashatsi cyangwa se ibintu habyarimwe yagiye akorewe ubushakashatsi yagaragaje ko abantu bashobora kujya muri gahunda yo kuboneza urubyaro ni hagati y'imyaka 15 kugeza kuri 49 si mu Rwanda gusa ngo ni gahunda igenderwaho ku isi yose nuvuga ngo ahangaha rero uwashaka wese yumva bikeneye harimo n'abo bajene bashaka gukora imibonano mpuzabitsina kandi akaba afite impungenge ko ashobora kuba yasama ashobora kugenda ku ivuriro rimwegereye agasaba uburyo ariko wenda biterwa n'ihugu wenda yagiye bikireba nk'ufite imyaka 15 munsi ya 18 akaba agaragara nk'umwana sibyo icyo gihe bakavuga bati wenda amategeko kugira ngo yumve ajya kuba yafashe yafata serivisi nk'iyongiye wenda agomba kuba hakunda ababyeyi babizi batanze icyo bita consent cyangwa se babyemerejwe n'umwana. Ibihugu wenda bimwe byo birajyana natambukiye bavuga ati iyo consent yiveho umwana agende yigiye kwa muganga asabe serivisi ashaka, biterwa n'ibihugu. Ubwo rero ahangaha ufite imyaka 15 ashobora kugenda rwose cyangwa se n'umukuru akagenda agasaba uburyo ndetse bibaye nawe agakoresha agakingizo, kuko agakingizo ni kuko kanarinda ibintu bibiri, karinda kuba wanatwita, kakarinda no kuba wakwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ubwo rero numva usibye yuko nyine ntabwo dukangurira abantu batari bashaka ngo tubakanguze, ni ukubabwira ngo nk'ubyananiye wananiye kwifata, te wananiye kwifata, wamaze kumaramaza, wateye intambwe wiyemeje gukora imibonano mpuzabitsina, niwe tugira inama tuti kureba ubundi buryo bundi bwakurinda ku buryo utasama cyangwa se ukaba utanandura n'indwara zishinzwe imibonano mpuzabitsina. Ariko ubusanzwe ubutumwa bwacu bari bumwe no kubwira abantu ati mwifate, ni no kwihesha agaciro buriya kugeza igihe muzubakira urugo rwanyu mugakora imibonano mpuzabitsina, ndetse mugapanga gahunda y'umuryango ishingiye ku iterambere ry'umuryango mushaka ndetse n'iterambere ry'igihugu muri rusange.
Nibyo nari ngiye kukubaza nti umwana hagiyeho nk'ingamba zivuga ko agomba kubanza gusaba uburenganzira bw'ababyeyi kugira ngo abone serivisi runaka, kandi ibyo agiye gukora n'ubundi navuga ko bitemewe, ntabwo mu kirundi bavuga ko ntabirekuriwe, ibyo ni ntabwo ari ibintu by'umwana, ariko abyishoyemo kuri ubu ku mugani, hanyuma ingaruka bati banza ubone uruhushya rw'umubyeyi, ntabwo yatinyuka kumubwira.
Ntabwo atinyuka kumubwira, niyo mpamvu biterwa n'imyumvire buriya, biterwa n'imyumvire, hari n'uwatinyuka kumubwira bitewe n'imyumvire afite, ndetse n'umubyeyi ushobora no gutera intambwe akamubwira ati mwana wanjye nkurikiza uko mbona witwaje nkurikije imyaka urimo, nubona ibintu bimeze gutya na gutya ushobora kuba wakwifata gutya, umubyeyi we akaba yatera intambwe. Hari n'abantu ubu ngubu urabona aho kwigisha bigeze n'amakuru arimo abantu bashobora no gutinyuka, ariko nawaze mvuga ntibiterwa n'ibihugu. Ubu dusanga ziba ziri za deba cyangwa se n'amakonvensiyo mpuzamahanga baba basinya asaba yuko nk'ibyo bihugu byashyiraho amategeko yo adashyiraho izo ngingo zituma abana batabona uburenganzira busesuye ku buzima bw'imyororokere. Ikiba kigamijwe muri rusange ni ukugira ngo wa mwana wari kuzazwa n'amategeko y'ibihugu n'iki akaba yazahura n'ikibazo, cyangwa se akaba yari buzajyeyo aciye mu nzira zitari zo, akaba kubera ko yagenda yihisha ni ukugira ngo habone abavandimwe izo nzitizi zose.
Ndakeka ko ibyiza ari uko yamenya uko umubiri we ukora, uko ibintu bihagaze, ibibazo ashobora guhura nabyo, kuko nubwo batamubwira ashobora no kuza akagongana n'amategeko, ashobora kugongana nayo aramutse akoze ibyo atagombaga gukora bimuviriyemo.
Urumva harimo nyine hari nk'umwana ushobora gutwara inda atabyifuje
akagerageza kwikuramo
akabona ubuzima bugiye kwangira, abona agahitamo gahunda yo gukuramo inda, nabyo ugasanga amategeko wenda ntabyemera, cyangwa se n'imyumvire ya sosiyete cyangwa se umuco agaca mu nzira zitari zo, akajya mu bantu bakamufasha akahavana ingorane zikomeye cyane, harimo kuhavana kwangirika kw'imyanya ye ndangagitsina cyangwa se imyanya y'imyororokere,
no gupfa,
aba yanapfa. Ibyo rero byose amasezerano mpuzamahanga bagiye ariho, sibyo, nk'uburenganzira bw'umuntu bari kugira ngo bene abo bantu barindwe, nubwo nyine abantu bakomeza bakagira impungenge binashingiye no ku mico no ku myizerere ku iyobokamana, ariko ubundi ni ukugira ngo bene abo bantu baba bateye izo ntambwe hari ngo kuba bahura n'izindi ngorane zivuye mu bikorwa baba biyemeje gukora. Ntabwo abantu baba bakwiye kubibona nk'aho ari ibintu bibi, nubwo benshi ariko babibona nko gukora icyaha, ariko nyine nk'uwamaze gutera intambwe yo gukora icyaha uba ushobora kumurinda izindi ngaruka zavamo, kuko n'ubundi bamaze gutera intambwe yo kugikora.
Twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Isanga aho turimo kuvuga ku kamaro ko kumenya ubuzima bw'imyororokere ndetse n'uburyo bwo kuringaniza imbyaro. umutumirwa wacu ni Bwana Elifaz Karamage akaba ari mu kigo cy'igihugu gishinzwe cyangwa se kita ku buzima mu Rwanda. Reka dusubire ku murongo wa telefone twakire Jean. Uranyumva?
Ndabumva neza.
Urahagana hehe?
Ndi mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo.
Nuko. Mwiriwe mutanga?
Mwiriwe neza nta kibazo.
Nuko nuko. Ikibazo ufite cyangwa igitekerezo?
Mfite ikibazo ariko ndatanga n'igitekerezo. Mbere na mbere ikibazo mfite ndakibaza umutumirwa ku bijyanye no kuboneza urubyaro. Ubundi mbere na mbere mbona kugira ngo hashyirweho kuboneza urubyaro hakabanje kugira inyigisho zihabwa baba ari urubyiruko cyangwa se abo bantu bakuru. Ariko ikibazo ngira ngo mubaze umwana mutoya, tuvuga nk'uwo mwana w'imyaka 15 araboneza urubyaro gute kandi atarabyara na rimwe.
Ariko hari inyigisho yari yabanje kuvugaho. Yari yabanje kuvuga ibyerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere.
Ikibazo mfite radiyo ntabwo tugipfa kuyumva neza.
Wenda reka musubiremo gatoya.
Yego.
Hari icyo twita kuboneza urubyaro. Umuntu kuboneza urubyaro n'ayandi magambo ni nko kuringaniza umusaruro wawe ubona wowe winjiza n'abantu bazagukomokaho kugira ngo uzabashe kubitaho. Ndetse bikanaguka tukareba mu rwego rw'igihugu kuvuga ngo igihugu abaturage b'igihugu icyo kizabasha bazavuka kubabonera ubuvuzi, amashuri, ibyangombwa byose. Ibyo byose niyo mpamvu gahunda yo kuboneza urubyaro izaho. Naho rero nko kuba abana batoya nabo tutanya nabo hakiri kare kugira ngo tutanye tugishe ubuzima bw'imyororokere tubategure bazamuke bazi n'ibyo kuboneza urubyaro. Bitume nabo batabyara batabiteguye, kuko umwana byaye atabiteguye ubwo nyine abagize umwana ubuzima bwe bugatangira kugira ikibazo. Nimba ari kwiga ntakomeze kwiga, nimba afite gahunda y'iterambere ntikomeze. Ni muri uwo murongo rero ku bantu batoya bo wenda ntitwava ngo kuboneza urubyaro ni nka gahunda yo gutuma wenda yakoresha uburyo bushobora gutuma atasama kuko ntabwo aba yifuza nta n'umuryango we afite, ariko wenda umubiri we ukamutegeka ukamurusha ingufu bigatuma wenda yatera intambwe yo gukora imibonano mpuzabitsina. Icyo gihe ashobora kuba yajya aho kwa muganga bakamufasha ku buryo wenda atagira icyo kibazo. Ari naho mugenzi wacu abanje kuvuga witwa Joeli yavuze ati bitararenga amasaha 72 ku bakoze imibonano mpuzabitsina akabona afite impungenge yuko yasama, ashobora kugenda kwa muganga akabatekereza bakamuhereza uburyo adasama amasaha 72 atarashyirwa n'iminsi 3. Ntabwo bivuze uburyo butuma wenda intanga yiwe ingabo idahura n'intanga y'ingore itahura. Abantu bakunda kugira impungenge bavuga ngo kumubona ngo haba habayeho igihingo ubwo yaba yishe, ariko ntabwo biba byabyahure n'uburyo bushobora gutuma bitahura.
Kwihutira kujya kwa muganga iyo ni inama nziza, cyane cyane no kuri abandi bafashwe ku ngufu agahita akaraba cyangwa ibimenyetso akabisibanganya kandi wenda atanabizi ko atagomba kubikora.
Kandi niba nkurugero nka za wongo ruguru ibyo ahatuye cyangwa ibyo byose ahamuzengutse azi nka abantu babyaye batari babiteguye. Iyo baza kuba barabonye ayo mahirwe cyangwa ubu buryo ntibari kuba barabyaye. Icyo gihe iyo babyaye batabiteguye aho ngaho bose abona nubwo nyine bateye intambwe bakagira bumva baba barakoze imibonano mpuzabitsina. Iyo aza kuba afite makuru cyangwa akabona amahirwe wenda yari kuba yarakoze imibonano mpuzabitsina kubona n'abayikora ni benshi nubwo tuba tubizi ari ingaruka zigaragaraho nabo baba bagaragara nabo wenda si n'abenshi cyane, ariko wenda ntibajye muri uwo murongo wenda wabashije kubwo babyaye bikaba bituma wenda nimba yari umwana ijoro atarikomeza, nimba yari umuntu wagomba gutegura umuryango runaka bikaba bidakunda. Ni muri uwo murongo ni ikintu kitari kibi.
Yego. Jean, nizere ko wasobanukiwe, ariko niba hari ikibazo ugifite uba ugumye hafi. Ndeka ndagira ngo mbaze nakire Mariyeme mbere yuko dukomeza.
Numvaga hari akantu nashakaga guhita mubaza ariko ntacyo ndategereza.
Bawihanganye gatoya ni umukobwa wa mbere cyangwa umudamu wa mbere tubonye ku murongo wa telefone. Mariyeme uranyumva?
Ndikukumva.
Uraho neza?
Baho.
Ndagushimiye cyane rwose kuba ufashe umwanya kugira ngo uvuge muri iki kiganiro. Twari tubategereje. Nuko ufite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Eh?
Ufite ikibazo wifuza kubaza cyangwa igitekerezo ushaka gutanga?
Oya, nuko nashaka kumva nyine uko mbigenda. Nae ndashimiye cyane ubusobanuro ariko ubundi nta kibazo mbifite.
Nta kibazo bifiteho. Ibijyanye se n'ubuzima bw'imyoro, wowe uri umumama cyangwa se uri umukobwa?
Uri umumama.
Yee. Urahagana hehe?
Ndi mu Rwanda, aha igisenyi.
Nduko rwose ndagushimiye kuba ufasha aka kanya, ubereye abandi urugero, ubwo ndumva hari n'utwana inyuma yawe. Yee. Kuba rero umuntu ari mu rugo ntibyabuza kugira uruhare mu kiganiro. Ubwo umwe najya umwibarize mwebwe mubona amahugurwa yerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere cyangwa se kuboneza urubyaro aho ngaho ku Gisenyi? Nibyo, umaze kwibaruka kangahe se? Umaze kwibaruka kubyara kangahe?
Kabiri.
Ubu urabiteganya se? Urateganya kuzajya mu mahugurwa?
Ebonye narajyamo.
Hanyuma se icyo wumva wifuza se nko ubu ufite umuntu uhugukiye ibyerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere? Ndibwira ko abana bawe bashobora kuba bakiri batoya, ariko wowe nk'icyo wumva wakwifuza kubaza usanga ko yenda n'abandi baba bakeneye kumenya ni nk'iki?
Icyo mba numva nabaza, hari n'igihe nyine umuntu akoresha nka ziriya zimane zo kwa muganga, ugasanga nyine hari nk'uwo bigizeho ingaruka. Nashaka kubaza rero hari ukuntu umuntu yabyinda kugira ngo adahura n'izo ngaruka.
Uravuga yakoresheje uburyo bwo kuringaniza cyangwa kuboneza urubyaro?
Yego.
Ubwo ndamuha umwanya gusubize, uretse ko uwita ku babyeyi cyane ku byerekeranye no kuringaniza imbyaro mu bashakanye ntabwo akiri ku murongo wa telefone ubu ngubu, ariko ubwo
aragira ati wenda aragira ati ese hari uburyo umuntu yakurinda izo ngaruka?
Yego.
Icyo ni ikibazo abantu benshi bakunda kubaza atese, ndetse n'abandi bakagihera wenda bati intege abandi kugira ngo badakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro. Ariko ubundi busanzwe hariho uburyo bwinshi butandukanye bwo kuboneza urubyaro butandukanye. Buriya rero ni kimwe n'imiti yose inasanzwe, sibyo? Umuntu umwe ashobora gufata ikini umuti runaka akawugiraho ikibazo, ndetse ntawugireho ikibazo. Mu buryo bwo kuboneza urubyaro nabyo hari uburyo bwinshi butandukanye. Iyo ugiye kwa muganga ugira ngo uteganye umuryango uzabyara uburyo bwo kuboneza urubyaro nyine, uragenda bakakuganiriza, ngira ngo ndashobora kuba yaragiye cyangwa ntaragiyeyo, nanamukangurira kujyayo kuko birakwiye. Uragenda kwa muganga, umuganga cyangwa se umuforomo akakwakira akakusobanurira ibyiza byabyo uburyo butandukanye buhari, akaba yakubwira ingaruka zishobora kuba kuri ubu buryo, ukagira uguhitamo. Noneho rero buriya n'abantu bagira ibibazo gabuya ntabwo wenda bari na benshi cyane, ubwo nuko abantu wenda bakunda gutega amatwi ibintu bitameze neza kurusha ibimeze neza, akajya noneho akajya mu rugo akamukoresha. Iyo ugize ikibazo rero ugaruka kwa muganga ukababwira ikibazo wagize, noneho bashobora kureba ikibazo wagize bakongera bakareba ubundi buryo bundi bugahitamo, ushobora guhindura uburyo bundi ntugire ikibazo. Igihe wowe buriya bwakugira bakugiraga ikibazo waguha ubundi ntukugire ikibazo. Hari uburyo bwinshi butandukanye rero umuntu ashobora guhitamo. Nta mpungenge abantu bakwiriye kugira, kuko buriya ingaruka urareba ngo ese ingaruka nagira ari ukubyara abana ntashoboye kurera abana batanu batandatu barindwi umunani, sibyo? No kuba wenda nakomeza uburyo bwo kuboneza urubyaro wenda azakugira ibibazo cyo kuva gakeya cyangwa se wenda ntameze neza gakeya nagenye bakahindurira, ibifitiye ingaruka nyinshi ni ibihe?
Urumva ni ugushyira ku munzani umuntu akareba aho harimo ingaruka nyinshi nonaga hitamo itagomba
gukora nabwira marie mere ahantu menshi atuye cyangwa ari hari abantu menshi baboneza uburyo bafite uburyo gukoresha urubyaro sibyo bakoresha kandi azabona abona turi kugagana nabo barahari baragenda barakora n'abana harimo badafite ibibazo hari n'abakenda bafite ibibazo wenda ashobora kubateza amasezerano bafite ibibazo akumva ko bintu byazamuha ariko ntabwo bivuze ko byazakubaho watera intambwe ukaba gukoresha hari no gukoresha agakingizo gasanzwe kariya ngira ngo ntacyo tugatera hari uburyo bwinshi butandukanye wagenda bakugira inama nta kibazo bazagira.
Mariyeme, uravuga iki ku byo bagusobanuriye? Hari icyo wakongeraho dore ko tukurekura?
Nakongeraho gusa nanjye nashishikariza abandi kujya bajya kwa muganga mu gihe bahuye n'ingaruka.
Urakoze cyane rwose.
Ntibakwiye gutega amatwi abantu bababwira
kuko nababaca intege. Nuko urakoze cyane Mariyeme, kandi nawe ubwo ngushishikarize kudushakira n'abandi ba mama cyangwa abakobwa bajye badukurikira kuko ibitekerezo byabo birakenewe kandi ni ingenzi. Urabona ko nawe uduhaye umusanzu, urakoze cyane. Twakire na Innocent. Turi kumwe?
Turi kumwe.
Urahagana hehe?
Neza na neza, ndi mu Kirundo.
Mu Kirundo mumeze mutese?
Mu Kirundo turaho nyine buke buke nyine.
Ntago turimo kubasha kumenya amakuru y'iwanyu aho ngaho, ngo niyo mpamvu nari nkubajije. Ufite igitekerezo cyangwa n'icyumviro ushaka gutanga cyangwa ni ikibazo ufuza kubaza?
Cyumviro kwenye utanga nyine nka twebwe nyine rwaruka ibijyanye n'irondo karijyanye n'amagara meza umva nyine kubyara abana benshi atari uburyo bwiza bwo kubarera n'ikibazo rero ndi gutekereza mu bitanga nuko nyine nk'urwaruka boruhimiriza kazarurareka nyine kubyara abana badashoboye kurera
aho mubona aba bantu babahimiriza mu Kirundo
ino bari
ese aho ngaho mu Kirundo murabasha kumva kudukurikira mwumva mukurikiye radiyo mudufatiye mu Rwanda kuri radiyo keretse ubu ngubu bifite ikibazo iyo FM sawa. Urakoze, niba nta kindi wifuza kongeraho. Yego nawe twibutse rero abatwumva ko ari radiyo Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Innocent, hari icyo bashaka kongeraho?
Iyo ndiko ndabumviriza kuri radiyo mba nk'iyo tuvuganisha mvuga ati ewana ni byiza cyane gusa
natwe biradushimisha kuvugana namwe, cyane cyane iyo mutugezaho n'amakuru y'iwanyu cyangwa se mukaduha n'inama n'ibitekerezo mu biganiro bitandukanye. Urakoze cyane. Reka nawe Rifaz ati Innocent, urubyiruko rukwiye guhimirizwa ku byerekeranye n'irondoka rijyanye n'amagara meza. Mwamubwiye iki?
Nk'uko avuga rwose birakwiye. Buriya urubyiruko rwose ni abantu bakwiriye kuba bumva iyi gahunda y'ubuzima bw'imyororokere, kuko iterambere ry'ahazaza h'umuntu rizaba rishingiye ku bantu afite agomba kwitaho. Iyo afite abantu benshi yitaho n'iterambere ry'igihugu biba ari umutwaro kuri we, ntabashe kubona. Iyo afite abana benshi agomba kwitaho n'abatoya ntabashe kubona umwanya wo kubakorera no kubitaho, nimba ari ukwiga ntabashe kwiga, nimba ari ubundi buzima busanzwe ntabashe kubikora neza bamubera umutwaro. Imani magambo atitonze, urubyiruko rutitonze ngo bite ku buzima bw'imyororokere yabo, bakishyura nk'umubonano mpuzabitsina,
bashobora kwangiza ubuzima bwabo n'ahazaza habo ndetse n'ahazaza h'igihugu ebe igihugu gifite urugiruko dufite amakuru itwara nabi bazajya kubona ukabona igihugu gifite abaturage benshi nta na gahunda yo kuboneza urubyaro ihari ukabona byakirenze.
None iyo muhimiriza nkoresheje ikirundi iyo musobanurira urubyiruko mu rwigisha ubyerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere mwifashisha ubuhe buryo mubikorera hehe kugira ngo mubashe kugera ku rubyiruko rwinshi?
Urakoze. Nko mu Rwanda abo dufite ni gahunda dufatanya na minisiteri animu minisiteri y'ubuzima dufatanya na minisiteri y'uburezi na minisiteri y'urubyiruko ndetse n'abafatanyabikorwa dushobora kwifuma ku bigo nderabuzima n'amavuriro tuba dufite izo serivisi yorigeze kubabwira y'ibita yufukana cyangwa se icyumba cy'urubyiruko muri politiki yacu y'igihugu kugira ibyo byumba dufite gahunda yo kwigisha by'ubuzima bw'imyororokere mu mashuri y'ibita comprehensive sexual education ku buryo abarimu bahugurwa bakigisha abana iby'ubuzima bw'imyororokere banoneze no mu masomo yabo yabiharingira ngo hari na kirikirimo ku byo bita school health yamaze gukorwa yose biba birimo habagamije kugira ngo bahabwe amakuru ahagije. Hanyuma no bigira n'ibigo by'urubyiruko akenshi bigengwa na minisiteri y'urubyiruko ndetse n'uturere aho naho ni ahantu y'abana baje muri gahunda zitandukanye harimo ibikorwa by'iterambere dushobora no guheraho tubigisha iby'ubuzima bw'imyororokere ndetse na serivisi bakaba bazihabwa izo bakeneye kwa muganga ziratangirwa ku mashuri bakigishwa ndetse no hirya no hino mu midugudu yacu uburyo bwose bushoboka opportunity zose zirakoreshwa. Ubu noneho haje n'ikoranabuhanga dufite gahunda porogaramu bita M for Reproductive Health ni gahunda ya Mobile for Reproductive Health gutanga mesaje
hakoreshejwe
telefoni ya smartphone akabona ubwo butumwa hari ushobora kujya kuri website ukabonaho ubwo butumwa butandukanye.
Warufuze smartphone abadafite smartphone ko bashobora kuba ari nabo baba bakeneye nayo makuru kurusha abafite smartphone ubwo bo ndateganya kuzabageraho gute?
Navuga ngo iyo harimo smartphone ni uburyo kugira ngo abantu dutange ubutumwa dukoresha uburyo bwinshi butandukanye twigeze tekinoloji igezweho ndi nko mu Rwanda wenda kuvugira ya telefone hirya no hino mu cyaro ntabwo iri hasi iri hejuru tukamenya ngo bafite smartphone ni ibanga niki ariko ubona kugira ngo bazifite bazibone noneho abo ngabo batazifite akubwiye ko dufite urabona urubyiruko rw'abanyarwanda bari nakubwira abangavu n'imyida benshi bari mu mashuri dufite gahunda y'uburezi bw'ibanga bw'imyaka 9-12 ngira ngo hari ubundi 9-12 ntabwo bigenda ngira ngo bose bagomba gusaranira byibura imyaka 12 ubuze bw'ibanze abo bana bose bari mu mashuri gahunda ya nuko bagomba kugezwaho ayo makuru abandi batari mu ishuri nubwo ntiza ko ntekeza ko ribahe cyane ndetse naho bavuyemo gahunda ya nuko basubiza mu mashuri nuko basanga aho batuye dushobora no kwifashisha urubyiruko bagenzi babo twita peer educators bakagenda bakabasanga aho bari bakabigisha urugero dushobora gutegura imikino hirya no hino mu midugudu wenda abana bahura bakina noneho tukabahereza ubwo butumwa sibyo. Ibigo nderabuzima nabyo bishobora gutera intambwe bikagenda bishinze bakagenda bakajya ku mashuri bakigisha abana bakaganira bakabaza ibibazo tujya tunanabikora ukagenda tukagana n'abana tukabaza ibibazo ubona babyishimiye bafite amatsiko rwose zabergeze no kukubwira ko ari igihe baba badashaka no kuturekura ubwo ni ku bana ubwo ni mu buryo budafite wenda ikoranabuhanga
mujye mubasanga kenshi igihe bumva badashaka kubarekura n'uko baba bakibakeneye
baba badukeneye ugasanga ko abana bafite ibyo bakeneye kumenya ugasanga igihe bafite ibintu by'ibihuha tukaganira bakabaza ibibazo ni ibintu byiza cyane.
Oya amakuru nyayo arakenewe
hanyuma buriya
buriya na n'umuradiyo muradufasha nk'uko ngo kuri mu tuganire baba babyumva gihaza makina mico hari urunana nyirango ya kiganiro cy'umunana hari igisengera cyo kwinitsinya ikintu cyanyu cy'ibiri Amerika sibyo
urunana ni no rwa BBC
ese
ariko twaje dufite ibiganiro bya ejo ejo heza
ariko nakora nuko tutaje ku radio abagize urunana bashobora kugenda bakajya nini bagakina amateatre bagakina abana hari ejo heza iyo ngiyo ni amaradio adufasha gutanga amamesaje ku maradio atandukanye y'igihugu ubona ni gahunda igihugu gishyizemo imbaraga no guhindura imyitwarire ari ibintu bifata igihe kirekire ariko imbaraga zishyizwemo muri iyi minsi urabona ko zihari kandi bishimishije kandi ukomeje n'ubundi gushyiramo imbaraga
ntacyo kwigisha ni uguhozaho reka twakire na Theophile Theophile
Nubiriwe
neza
kwiwe neza turi muri Republika ya Demokrasi ya Kongo mu muri majepfo ya Kivu aho ni muri teritwari ya Masisi mu misozi miremire bita Ngongo
muhagaze mute saho ngaho ni Masisi
duhagaze nyine yo bukeye bukira ubwo turashima kabisa kirere cy'iki ikibazo ni uko tutabona ku mirongo ya megahertz iyo nabyo ni ikibazo kitubangamiye
ntabwo mbasha kudukurikira
ntabwo tubakurikira kabisa ku mirongo ya megahertz ubwo iyo tubabonye ngo tuganiriye ni uko tuba twahereje amanimero yacu kuri za Facebook
ubu mushobora kubona hari connection mugira mushobora kudukurikira kuri internet
yego iyo twaguze mega twaguze mega tugasa kubakurikira ariko tudafite mega urumva icyo ni ikibazo twashakisha kuri poste radio ngo tukababura nabwo
ubwo ni ukugerageza bakazareba uburyo namwe akarere kanyu kagerwaho yereka nk'uwo umwanya noneho ubaze ikibazo cyawe cyangwa utange igitekerezo
girandi kiganiro ni kuri group WhatsApp
niko turimo kuvuga ku byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere no kuboneza urubyaro cyane cyane tureba uburyo urubyiruko ruhabwa amakuru ya nyayo
okay icyo kibazo twasanze twe ahangaho ari kibazo kiremereye kuko haje asansibilizasyon za planning familia zikoreshwa ama depo dushinge bagakoresha ikinine bite peri twaje tubona biri kuzana ingaruka ku babyifashisha basanga umuntu se igihabirese kugira ngo azongere asame yifungure kiba ikibazo cyane
niyo abihagaritse
iyo abihagaritse
cyangwa uravuga yarifungishije
akeneye ngo abone umwana biragora cyane iyo asamye zijya zivamo zijya zivamo icyo ni ikibazo cyane tumaze kubona mu bushakashatsi inahangaha
urabona ari abadamu benshi bigiraho ingaruka
antuka barahari ubu aho ndi nshobora kubona ababyeyi bagera muri batanu akagira igihe kabisa yo gusama yarabiretse akeneye ngo abyare inda zikajya zivamo ubwo bigasaba kugira ngo none haje kuvuzwa ku mahopitale n'amahopitale
ariko bajya kwa muganga nyine urumva ntabwo ashobora guhita avuga ati cya inda yavuyemo kubera ko nari narafashe ibinini agomba kubanza kubonana na muganga bajyayo cyangwa bahita basa n'abisuzumye bakabihagarikira aho ngaho
iyo icyo kibazo iyo bihagaritse nani date de fixation yigeze igashira ubwo bakuramo uwiteze urushinge akarukuzamo uwifashe pirire agahagarika ubwo akongera agasubira ku norma icyo gihe inda yiyingiye akayisama ikagira ikibazo yirukira kwa muganga ariko zituza zivuyemo ubwo ikibazo cyo muri matrice kuba kibonetse deja ikaba ikibazo kirekire kugira ngo azongere gusame yivuyemo indi kijyari ikavamo ugasanga none kiba ikibazo kiremereye hari n'abageza mu ndi icyenda ziri kuvamo itanu itandatu n'ubwo buryo
ngiye reka nguhe ubijijukiwe yagusobanurire ndumva ariko ugume ku murongo wa telefone reka nsabe ku buhanga bw'ibimo bakuvumisheho hanyuma ukamuha umwanya agusubize rifaze ibi avuga bijyanye n'ingaruka zo kuboneza urubyaro ni mu musubize Theophile
yakoze ku kibazo babajije abantu benshi bajya babaza n'ibibazo nk'ibyo ngibyo ariko buriya ntabwo umuntu yahamya ngo avuge ngo niyo mpamvu yavuze ko bagenda bakajya kwa muganga iyo bashobora kugenda kwanga bakareba impamvu zitandukanye zitera ugasanga wenda atari iyo ngiyo nuko wenda abantu bashobora kuba bihuza no kuboneza urubyaro igisubizo namuha ubundi ni uko hari abantu benshi baboneza urubyaro n'ahamuzengurutse cyangwa se n'ahangaha mu Rwanda kandi ntabwo iyo bashatse kongera kubyara bibyanga ahubwo hari n'ababyara ahubwo n'uburyo babufite bikaba byaba bitagira ntabwo ntekereza ko izo mpungenge niyo zaba ziriho ni ku bantu bake cyane navuze ko hari igihe ingaruka zishobora kubaho ariko akenshi burya agiye agakoresha kwa muganga neza bakamukorera ibizamini bagasuzuma bagakora ibyo bishoboka bashobora gutanga impamvu atari iyo ngiyo hanyuma niyo habamo akabazo tuze nk'ibyo gukuramo inda ibyo bikomeza bigenda biza ntabwo ntekereza ko byaba ari ukubaza kuboneza urubyaro wenda tuvuge ko wenda yatinda kongera kubyara ugatuyaga ariko niyo gukuramo inda byongerageze yongereza ko kuboneza urubyaro ni imisemburo cyane cyane nk'abiriya buryo bwa gihanga ni akenshi ntibyabishingiye ku misemburo bituma wenda uko umubiri wakoraga uhindukaho gatoya ariko iyo bihagaritse wongera kugaruka ugakora wasaba rusange wenda ukora ntabwo rero amakuru dufite cyangwa se n'umushakashatsi urumva nta makuru twabona avuga ko ibibazo bibaho bishingiye kuboneza urubyaro icyo nahoze mvuga na kare ni uko wenda abantu bakunda kwitira cyane kumva amakuru yatangajwe avuga ko byaba biteje ingaruka bakaba ariyo batega amatwi cyane kuza wenda kuba batega amatwi n'ibindi bareba ibindi byiza byabyo bihari ntabwo nahamya neza ko ibyo bintu aribyo bibitera bisaba ko habaho ubushakashatsi bwimbitse mvuga ngo amakuru ubu ngubu amakuru mfite ni uko ntabwo n'ibyo ariko bishingiye hari impamvu
nyinshi ushobora kubitera yego Theophile urasobanukiwe
ngo ubwo ndumvise ariko ndafite abantu singura mbarirano ndafite abantu nje b'ababyeyi nzi bahuze icyo kibazo bakubireka inda zikajya zivamo
hanyuma se bagiye kwa muganga nyine kugira ngo babarebere niba atari iyindi mpamvu yaba bitera
ndiyo bagiye kwa muganga antuka baja babona matibabu barakizwa ubwo nyine zagiye zivamo icyakurikiyeho bagiye bifungura
hanyuma
barabyaye kwa kwifungura barabyaye buno
ntabwo rero byari byaratewe n'uko bafashe
urabyara impamvu nyinshi kwa muganga kandi biriya akenshi abantu bajya kwa muganga afite ikibazo yagenda bakamuha imiti nk'uko yabivuze yamara kubona imiti wenda ntazasubireyo kugira ngo bakurikirane barebeho ko ya miti yayiciye mu mariye cyangwa se agahindura akajya mu rindi vuriro agahindura akajya muri noneho bikazarangira utamenya ngo ikibazo yagize cyari kiki cyakemuwe n'ikihe
yego ndabona tugeze ku musozo ijambo nk'amagambo abiri gusa mwabwira abadukurikiye mu gusoza mu kwanza ikiganiro Theophile urakoze cyane nta mwanya usigaye
kwita kuri gahunda yo gutekereza ku muryango umuntu aba azagira agamije kureba iterambere igihe ntushobora kugera ku iterambere igihe ufite umuryango utashobora kwitaho utabona umwanya wo kwita ku bana wabyaye utabona umwanya wo kwiyitaho utabona umwanya wo kubakorera
kugira ngo bizakomeye nuko umuntu aho agomba gutegeza mu ndabya rabangahe kugira ngo mbashe kuringaniza n'umusaruro mfite.
Yego, reka ngushimire cyane rwose. Reka ngushimire kubera ko ikiganiro twazongera tukanagisubiramo tureba cyane cyane noneho no kubabyeyi ko numvise harimo ibibazo byinshi. Ngushimire cyane bwana Elifaz Karamagi kuba uwemeye kutuganirira na Joel Serucaca twaganiriyeho gatoya. Ngashimira abo twafatanije ku buhanga bw'ibyuma Kelly Nashwane na Fasil Gebe wakiriye amatelefoni yanyu, namwe mwese abaduhamagaye muduha inama n'ibitekerezo kuri mikorari Eugenia Mukankusi. Twese hamwe tubifurije ubuzima buzira umuze.